summer, mama, me na winter. The action shot me physically fit down.
So you want to be paper like a money printer.
Like a money CC.
Nkulo gave ya kuna. Sneaky, sneaky, I never want them to see my evil titi. Kawato koka pano. Olinga de jolo kula wakai. But the moka me a murder. Sisali kakuna msali. Me body pretty titi. Never da titi titi. Kame a murder. Wakosa sama sonda. Pretty titi. Never da titi. Mateka. Tayanza utagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gava mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Tayanza utagaba na bebe.
Kama mateka.
Abakala wakwata kubadi
kama mateka.
Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Olokula like everything kachapaya. Zikiri zemi biri jiba jakuwaya. Mibali adiwani should admire. Ni mchizikiza yuwa kwa kabia dala.
Never you, me pull up in a kana. Me boy them C6 and mama. Body god, elayeza kusana. Chukula babalaro na wakana.
Kami ya mada, sisalika kuna msali. Me body pretty titi, never da titi titi. Kami ya mada, wakosa sama sonda. Pretty titi, never da titi.
Mateka, tainza utagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gava mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Tainza utagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi.
Kama mateka.
Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Aize malu, aize malu, ni printa. Printa.
Like a money printer,
like a money CC.
Nkulo gave ya kuna. Sneaky, sneaky, I never want them to see my evil titi. Kawato koka pano. Olinga de jolo kula wakai. But the moka me a murder. Sisalika kuna msali. Me body pretty titi. Never da titi titi. Kame a murder. Wakosa sama sonda. Pretty titi. Never da titi.
Mateka. Tayanza utagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gava mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Tainza utagaba na bebe.